muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi kuri metero 19.22. Ariko rero ni mugendo kuri internet kuri wa3@ radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, maze mukurikire iki kiganiro. Muri kumwe na Thomas Kamirindi, ndabashuhuje cyane, muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo rero koko muri isanga. OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yemera ubuvuzi gakondo kandi ivuga ko bufite akamaro cyane muri Afurika muri rusange no mu Rwanda by'umwihariko. Ubuvuzi gakondo buri mu muco karande. Muri iki gihe se bwifashe bute mu Rwanda, bukora bute, butandukaniye he na ya myemerere gakondo bavuga ngo ni ubupfumu, ibintu nk'ibyo? Mbese ubuvuzi gakondo bwuzuzanye gute n'ubuganga bwa kizungu? Bushobora gutunga ubukora, none se ikibazo kindi cy'ubuziranenge cyo giteye gite? Nibyo tuganiraho na Gafaranga Daniel. Gafaranga Daniel ni umuvuzi gakondo w'inararibonye ndetse ni n'umwe mu bashinze ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda, AGA, Rwanda Network. AGA bivuga abavuzi gakondo. Yaribereye vice president kuva mu 2011 kugera mu 2014, aza no kuribera president kuva mu 2014 kugera mu 2019. Ariko muri iki kiganiro turiganira nawe gusa nk'inararibonye, ntabwo avugira umuryango AGA Rwanda Network. Ubwo ngubwo ahubwo nabo tuzabashaka tuganire nabo ukuntu bese bungura inama abanyarwanda. Noneho rero ntabatindiye, mbazanire umushyitsi. Gafaranga, urahura komeye. Amakuru se? Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya Amerika ngo mwiganirire. Mwiriburiro navuze kuri umuvuzi gakondo w'inararibonye, wabwira abakunda ijwi rya Amerika igihe wabitangiriye n'uburyo wabitangiye?
Murakoze cyane. Mu by'ukuri natangiye gukora ubuvuzi gakondo mu 1978. Gusa icyo gihe twakoraga tutagaragara, ariko bigeze ejo bundi mu 2011 ku itariki ya 27 Mata Werurwe 27/3/2011 ubwo hashyizweho ihuriro ry'abavuzi gakondo AGA Rwanda Network. Iryo huriro rero twarishinze turi bake, ariko rigomba abantu benshi ku buryo muri uwo mwaka w'2012 hari abavuzi gakondo babigize umwuga, nibura hafi 2400 uretse ko muri iyi minsi batangiye kubabaruka. Mu by'ukuri ariko ngo ubuvuzi gakondo hano mu Rwanda ntabwo ari ibyo bukoraga gusa, ahubwo ababigize umwuga bakoraga kugeza twari nk'2400. Hari n'abandi babikora mu buryo bw'abaturage bivura ubwabo, umuturage wese azi gukoresha inyabarasanya, ikinyabarasanya ivura igisebe, azi gukoresha umuravumba ndetse ugeze nko mu ngo cyane cyane hano muri Kigali, buri munyarwanda wese afite umuravumba. Muri rusange ho bikorerwa n'abantu barenga nko ku 800, ariko ababigize umwuga ibihumbi bibiri n'ibihumbi bine muri rusange nanjye nkaba ndi muri bo kandi nkaba ndikora bikunze cyane ndigisha n'abandi yewe murakoze
none se kuva muri 78 ubikora gutyo none ubu ngubu ukaba warabigize umwuga biragutunze wowe n'umuryango wawe
birahanze rwose ntabwo nashoboye yari ko bafite indi mirimo bakora ariko ni umurimo ushobora kugutunga urafite ubukozi neza mu by'ukuri ubikoze mu buryo bwemewe n'amategeko bishobora kugutunga n'umuryango wawe kuko uhumba mu mujyi wa Kigali ariko se wunguka niko kazi nkora kandi ntabwo nigisha n'abandi bakabikora kakabatunga n'imiryango yabo nta kibazo
nuko none se uvugeze ko wigisha n'abandi ni ukuvuga mbese ufite ishuri se ni ukuvuga ufite ishuri cyangwa hari ukuntu wumvikana n'abantu bayishaka noneho mugahura ukabaha kubwenge
murakoze cyane ntabwo mfite ishuri ariko ubwanjye kubyigisha abantu basaga 100 iyo bakorewe ndetse no muri mujyi wa Kigali biga ubuvuzi kandi bakabukora neza mu by'ukuri rero kubera ko ndi nk'umutima usanga dusezerana tukagira aho duhurira tugatanga amasomo ntabwo ari ishuri ryemewe na leta ariko dukora amahugurwa muri rusange niko nabita ariko duhugura abantu baba babishaka babishyizeho umwete kandi bakabikora neza
ubuvuzi gakondo wavuga ko bushingiye ku ki ni ku byatsi ni ku bimera mbese ubuvuzi gakondo bushingiye ku ki
mu by'ukuri n'ubuvuzi gakondo twakoze mu Rwanda bwemewe na Minisiteri y'Ubuzima ni ubuvuzi gakondo buhagarariye ku byatsi ubuvuzi gakondo buhagarariye ku byatsi ndaguha nk'urugero hano muri Kigali hari ibimera bakunda gukoresha mbese usanga mu isoko ry'i Kigali nk'umushengeshi umunyagasozi umuziba igikakarubamba umwenya sipure igorogondo hari n'irungu umubirizi nyabarasanya artemisia mukuru ariyo bita giseng n'aravumba niho ngo ni ibiti n'ibyo bikoreshwa 100% kuri ubu mujyi wa Kigali bigakoreshwa n'abavuzi gakondo benshi yewe n'abatavura gakondo bahinywa bashaka kugira ibyo bivura kugira ko bose basobanukiwe n'uko bivura indwara nyinshi ndetse indwara zigiye abaganga ariko zigashoborwa n'iyo miti maze kubasomera y'ibimera
radiyo Ijwi ry'Amerika turaganira na Gafaranga Daniel umuvuzi gakondo w'inararibonye yatubwiye ko bayi bitangiye mu 1978 noneho rero Gafaranga iki kigano ubundi ni cy'abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika nawe w'umutumirwa nagira ngo mpite nguha mbara ubukeye Toma hanyuma muvunyi Marcel nabo bategereje gatoya muvunyi we ntugira hujya nuko mbara ubukeye we
karame
urahura komeye
turashima Imana
nuko uherereye he
here mu karere ka Gakenke mu murenge wa Minazi ni mu ntara y'Amajyaruguru nyine mu Rwanda
ye nuko ikibazo cyangwa igitekerezo
njyewe ndavuga uko mbona ubuvuzi gakondo mbona ni ikintu cyiza cyane kandi buravura rwose ubona buvura ahubwo ikibazo kiza kuza mu ruhande wenda si ngombwa ko abantu tubona ibintu kimwe ariko njye ndavuga uko mbibona iyo bitangiye kugera mu kintu cyitwa kubwishingi mugasanga hajemo ikintu cyitwa ubupfumu ibindi bintu bisa n'ubutekamutwe bigendana nabwo umuntu akaba ya mu gitondo akazinduka avuga ko avura mu buryo budashinga akajya hari akavura bitewe n'uko wenda abaturage rimwe na rimwe badasobanukiwe n'ibintu nk'ibyo kandi burya n'umuntu ubabaye uwo ari we apfa umuntu udasobanukira byapfa kumva ko bari kuvura akagenda sinayo ngiye kwivuza gahura n'ubutekamutwe waba urimo ugasanga ku muhanda ugeze wose ugasanga bari gucuruza imiti imwe nawe mugasanga ntibabisobanukiwe icyo kintu rero numva gikwiye guhabwa umurongo hari kigasa nk'aho kijya inzira imwe noneho bikaba hari urwego rubigenzura mu buryo buhamye kuko umuturage iwe yababaye yarwaye ukamubwira ko uvura akenshi yumva ko uvura nyine kandi wamubwira uti nshaka umuti uyu n'uyu nguwo akajya gato akaguhereza ibyo byatsi cyangwa n'ibindi bindi ariko akakubwira ko avura
ye Mbarubukeye
igitekerezo nari mfite rero numva byagakwiye guhabwa umurongo bikagira inzira bicamo.
Yego.
Wewe ikindi yongera gukomozaho ntikijyanye no gukoresha uburyo bw'ubumaji cyangwa se nyamibaro nabyita ubupfumu sinzi nabwo ugasanga abaturage nabwo ugasanga bajya mu buyobozi bw'ubwo ngubwo. Ariko uvuga ko nubwo ndabwemera rwose iyo bakoresha imiti neza imiti iravura rwose ndabyemera.
Mbarubukeye Toma, ibyo ngibyo by'abatekamitwe umutumirwa araza kubikubwira mu kanya, none reka ngushimire duhe n'umwanya muvunye Siriro. Urakoze.
Sawa, murakoze rwose ijwi rya Amerika ndabemera, murakoze.
Ye, komera. Muvunyi.
Karame, mwaramutse.
Uraho neza.
Amahoro, amahoro.
Yego twese, wowe uherereye hehe?
Ndi mu karere ka Kayonza, umurenge wa Gahini.
Yego.
Mu Rwanda.
Yego. Mu Burasirazuba.
Murasirazuba rwose.
Ye, nuko. Igitekerezo cyangwa ikibazo?
Igitekerezo igitenda ikibazo gifite n'icyifuzo.
Aha.
Ubundi buvuzi gakondo ni ubuvuzi bwakagiye buhabwa umurongo, ariko nk'uko mugenzi wanjye nje nkorera mu ngata abivuze, hari igihe hari ubuvuzi gakondo nibyo baba bavura n'ibintu by'amarozi, ariko hari n'abagerageza kuba bakubashyiramo n'ibintu by'ubupfumu, ugasanga nk'umuntu agiye kwivuza ariko bamusabye ibintu bifite kondisiyo, ukajya kwivuza uburwayi runaka bakagutuma ubuvuzi bwo kunywara rimwe n'ibikibi bitamenye ukuntu bimeze, kandi ahanini umuntu abagiye wenda ikibazo afite agira ngo yene by'igiteka ikagikemuka, ariko ugasanga wenda hari n'ibindi bintu bamusabye binagoye. Ikindi n'ibyo umuntu arwara nk'uburwayi busanzwe bwavurwa nk'abaganga wenda n'izindi ndwara zoroheje, iyo uburwayi nyine busanzwe mu nzu ikari kwa muganga bavura, ariko bo ntibabe bakubwira ko ari malariya, ahubwo bakakumvisha uburyo ari uburozi, nabyo harimo abantu ntabwo wenda ko ari nk'abatekamitwe basa nk'ababinjirira, ugasanga bari gusa nk'aho babyivangavanga n'ukundi kuntu. Ikindi ni ikijyanye no ku buzima bw'imyororokere, hari ubu ni byo bisigaye biri kuri social media ngo imiti ngo yongere ubushake ngo yongere ibitsina, ibintu byinshi bigiye binyuranye. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu ahura n'icyo kibazo yagenda birikira nyine abakurikiranye, kubera uburyo bagenda bagaragaza yuko hari abo bavuye nyamara ari ibintu by'umutekamutwe, bagenda bakurikiye ugasanga bakakubeshya bigenda baguhereza inyabarasanya kandi wenda zivuye igikomere, akari ibyo bakubeshyereke kuko ntabwo iyo miti baba bakoresheje umuntu aba yizi, ugasanga baguciye nk'amafaranga ngo ibihumbi icumi byo gusuzuma, barangiza bakaguhereza wenda n'amazi basutsemo ibindi bintu runaka utamenya, bakaguca nk'ibihumbi mirongo itanu wenda nk'urugero, barangiza bakavuga ngo barakuvuye nyamara wagerageza iyo miti, ugasanga nta n'ikintu bimaze.
Muvunyi nawe urakoze cyane.
Yego turi kumwe.
Ye, gafaranga we, mu magambo makeya ibi bintu ni aba banywanyi b'ijwi rya Amerika bafite impungenge z'abatekamutwe z'ibyo bintu by'ababeshya bagakoresha ibintu ngo bimeze nk'ubupfumu bya maji, ibyo bintu mu birwanya mute nka Mbarubukeye yifuza yuko ngo habaho urwego rubigenzura, uru rugaga rwanyu rurabigenzura.
Murakoze cyane. Ubundi hari imvugo abanyarwanda bafite nk'aho ababi bateranya beza. Mu by'ukuri abantu babi mu bavuzi gakondo barimo babateka mutwe bashaka kugira ngo bibonere amafaranga ndetse no gucucura abaturage bakabona ibyo babeshya, ariko mu by'ukuri twe icyo kibazo twaragikemuye nubwo kuko tugihanganye nacyo, ariko mbere y'uko dutangira gukora ubuvuzi gakondo icya mbere twashaka abafatanyabikorwa bazahugura abavuzi gakondo ijana ku ijana. Aba mbere twagiranye amasezerano nabo ni Inesi Ruhengeri, ikigo cya kaminuza kibahariye mu Ruhengeri gishingiye kuri ku itorero Gatolika. Ku itariki ya 15 z'ukwa karindwi 2015 twagiranye amasezerano n'ubu baraduhuguye bakomeza kuduhugura n'ejo bundi twariho mu rwego rwo kwiga ngo ubuvuzi gakondo butazazima. Iyo Inesi Ruhengeri twatwitaho cy'ubuvuzi gakondo mu buryo bwakora butarimo ubupfumu, butarimo kuragura, butarimo guterekera, ku buryo mbese mu minsi yindi bizabikorwa neza. Abandi twagize amasezerano ni komisiyo y'igihugu ikorana na UNESCO ifasha abavuzi gakondo ikabahugura ikabikenera byose. Ikindi kigo gisanzwe kibikora kuva kera ni NIRDA, nacyo twagize amasezerano ndetse ikintu kimwe cyitwa reka ariko cyane cyane kaminuza y'u Rwanda nayo ifatanya n'abavuzi gakondo kuri rusange ibyo rero dukorana nabyo tukafatana bene abo bantu abandi dukorana cyangwa se twakoranye kandi tuzakomeza gukorana mu itangazamakuru kugira ngo tudahusha intego mu buryo bwose icyo abo bagenzi bandi bavuze hari abantu koko barebye abaturage wenda agafata ikintu kitari umuti agacita umuti kugusuzuma akawuca ibihumbi icumi cyangwa se akayarenza hari n'abasuzuma hari n'abatavanga ibihumbi ijana ibihumbi magana abiri ibihumbi magana atatu ibihumbi magana atanu mu by'ukuri ibyo turabirwanya inzego ziba abavuzi gakondo zirabirwanya n'abavuzi gakondo nyabo noneho barahugurwa ku byo ibyo batabikora icyo nzi ni uko ari abitiwe abavuzi gakondo niyo batagira n'ibyangombwa batagira n'amakarita bagakora ibyo icyo nifuza ni ukugira ngo uzajya babaza ibyo mujye mumubaza ikarita urebe niba kuko ari umuvuzi gakondo nyakuri na we arabita abavuzi gakondo kandi atari bo bagamije gusahura rubanda murakoze
ye none se leta yo ifitemo uruhe ruhare nkavuga icyo nshaka kuvuga ni nka minisiteri y'ubuzima ibaha uruhushya cyangwa mbese kugira ngo wemerwe kuri umuvuzi gakondo minisiteri y'ubuzima iguha uburenganzira
murakoze mu by'ukuri mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe tumara kubona uburenganzira bwo gukora ku kwezi kwa munani kwa bibiri na cumi na rimwe minisiteri y'ubuzima yahaye urugaga rw'abavuzi gakondo icyangombwa cy'agateganyo icyo cyangombwa cyatwemereraga gukora kandi cyatwerekaga ko bizajya igihe noneho itegeko rikajyaho rigenga ubuvuzi gakondo mu rwanda gusa iryo tegeko ryaratinze kandi uyu munsi ntabwo rirabaho neza ko ibintu byagiye mu nteko ishinga amategeko byatinze yo kugeza ubu gusa nicyo cyemezo cyarangije igihe ntabwo kigikoreshwa ariko mu by'ukuri ari minisiteri y'ubuzima ifite ubuvuzi gakondo buriho yabushyigikiye nubwo ibintu bitajya ku buryo ariko minisiteri y'ubuzima irabyemera uretse ko nayo izi neza ko hari abakozi hari abakora nabi izi neza ndetse ko hari n'abamamaza ubuvuzi gakondo bakajya mu itangazamakuru bahabwa ngo ugasanga ni igihugu kuvura mu gihe ushoboye kuvura indwara bashake kurondora muri aka kanya zimwe zikoze zisoni abantu bakaza ari benshi bakaza bari ayo ni amakosa ariko vuba aha azaba yarakosowe icyo bagenzi bange bavuze n'ibyo bihari birakoreka kandi bizakosorwa mu minsi iri imbere
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro cyanyu muri isanga turaganira na Gafaranga Daniel ni umuvuzi gakondo wo mu rwanda w'inararibonye yabitangiye mu 1978 mbere y'uko mpamagara Jalil Remo ube wihanganye gatoya nagira ngo nibarize Gafaranga niko Gafaranga we wabyize gute se kugira ngo utangire gukora umwuga w'ubuvuzi gakondo
murakoze cyane njyewe mu kubyiga ubundi hari hano iwacu hano mu rwanda hari amadini mu myemerere yabo harimo n'ibijyanye n'ubuvuzi yemera ko abantu bagomba kwirinda bakoresheje bagomba gufata ubuzima bwabo neza bakoresheje ibyaremwe nari yemera amwe muri ayo madini rero ashatse kuvugira hano noneho yatwigishaga ikintu cyo gukoresha ifu y'amakara mu by'ukuri mbere ya 1978 nari umuntu urwanya ubuvuzi rwose nakwita mu bupfumu ariko nsanga no kubona abanyedini bagushyigikira babusobanura babuvuga byarantangaje nuko kuba ubwo 1978 nibwo natangiye kuvura indwara natangiye kuvuriraho ni indwara y'abantu banuka mu kinyarwanda bayita igikara y'abantu banuka niyo natangiyeho muri 1978 mu kwezi kwa gatandatu ubwo mbere y'umuntu akize ntangira ubwo ntangira kuri igiti cyo ko ngo nayize mu buryo bw'idini ndayiga ndayimenya mfatanya n'abandi muri rusange navuga ko nabyize mu buryo bw'idini nayose murakoze
ye ndagushimiye cyane noneho rero duhamagare Jalil Remo urakomeye uherereye he
cyenda na bita kibazo bakanyarwanda
i Kigali no ku gitekerezo cyangwa ikibazo
n'ikindi ndamushimira ndakubona maze gukoranira ariko yagerageje abagenzi babo babagire nk'inama bo wenda bazungu bari mu rugaga babagira inama bari kwikubisa abantu umuntu abisa abantu ngo aravure indwara n'indwara zigakira kwezi akakubisa kwezi hari indwara bavura pe bakazivuriza na pezina kigeze njye n'igihe indwara nyinshi na isera umuntu arambura nawe n'undi mwana nawe ndi muri Kenya umuntu arambura ndasira kabisa
uno undi we baramuvura ahubwo bamutera uburwayi navuga hari abana ariko bamuteye gutanga n'ubundi bwamugezeho ikibazo yabaye ikinuga yabaye ikiraha gikwezi ntabwo avuga kandi yaravugaga bamuhaye imiti ndetse bakamuhiriye bakamuhirinda bakamuhindura bakamuhiriza ahantu hagiye hatandukanye ushobora kuba atakirekere byarambabaje cyane bashobore kuba babwira bagenzi babo bashobore kuba niba bavura kuko baravura turabizi ariko bagerageze bahagenzi rero bagakira iyo ntatikira hari ibintu batuma bakubeza urwego ariko kubeshya abanyarwanda cyangwa abandi bantu ko babaganwa n'abantu benshi nicyo kintu ndacyatuma abantu babizera ejo batazajya babitiranya n'abapfumu birababaje niba umuntu ashobora kuba yavura umwijima muganga kwa muganga wamunaniye bishobora kuza kunywa imiti nk'amezi atanu akamuvura icyumweru kimwe agashobora kuba yakira rero bashobora kuba batubwira kandi batanga icyizere muri rubanda kugira ngo gasa bagari kubita abapfumu nicyo kintu njye n'akanunga n'akanga murimo kubwira murakoze
ye nawe urakoze remo gafaranga we babizera bate rero umuntu yakwizera umuvuzi gakondo gute
urakoze cyane mu by'ukuri bakwiye kwizera umuvuzi gakondo kubera ko nk'uko nababwiye mbitangira ikintu cya mbere ni uko twashatse abafatanyabikorwa bo ku rwego rwo hejuru yewe ni rwa kaminuza nongere mbisirego inesi ruhengeri ihugura abavuzi gakondo hafi ya bose yewe ugeze ku kigo aho bigira bateye bafite na hegitari ebyiri bafite hegitari muri za hegitari ebyiri bateyemo ibimera bisaga magana atatu bivura indwara zitandukanye kuko ibyo rero barabafata abavuzi gakondo benshi bakabajyanayo bakabahugura bakabigisha jonde hagatera y'abandi sibo gusa kandi baduhugura ari kaminuza y'igihugu iraduhugura refa iraduhugura muri rusange dufite amashuri dufite amahugurwa icyo uriya mugenzi wanjye amaze kuvuga aravuga ati hari abantu batari mu rugaga bagenda bakoze ibintu ahubwo icyo twahamagarira abantu ni uko baba mu rugaga noneho n'urugaga na rwo rugafata umurongo mwiza ku buryo ruhugura abantu bose kuko mu by'ukuri burya igihe utazi ibyo usoma utazi ibyo wiga ntacyo wakora muri iki gihe turimo cy'iterambere niyo mpamvu twasaba abavuzi gakondo kugira ngo bose bitabire amahugurwa yewe n'utarahugura bisabe kugira ngo amenye aho abandi bageze nk'ubu bavuze ikibazo cyo kuvura umwijima n'ibindi hano mu rwanda dufite ikimera kera mu rwanda hose bita ikimera twita umubirizi niba hari ikimera gishobora kuvura indwara nyinshi bigatuma badashobora kubaraga umubirizi kuko kera bakivuza inka bakakivuza abantu bakakivuza abagore batabyara bakakivuza abantu bafite ikibazo cya diyabete ku buryo bwo kugabanya isukari muri rusange iyo rero abantu bahugurwa kuri ibyo bintu byose bagahugurwa ku bimera byose bashobora kuko kuvura indwara bakoresheje imiti mike kandi mu byo mu mahugurwa tubona ubundi muti ukoreshwa ibyumweru bibiri waba udashobora kuvura iyo ndwara ugahindura indi muti yakunanira ubundi ukamwoherezamo ku wundi muganga mugenzi wawe cyangwa se mu ivuriro rya kizungu mu by'ukuri abahuguwe bagakora neza abatarahuguwe wenda umuntu yababwira bakaba baretse kuvura hasi bakazabanza babona amahugurwa kandi noneho n'urugaga ukitabira kureba abantu batahuguwe bakabaha amahugurwa muri rusange niyo nama natanga kuri icyo kibazo mubabajije urakoze
ijwi ry'amerika noneho duhamagare Sibomana Japhet Sibomana we urahura akomeye yego Yego tumeze neza uvuge cyane ariko
eh
ye none no ndakumva neza urinjira muri radio neza uherereye he
eh nereye mu karere cya Rutsiro umurenge wa Boneza
aho ni mu burengerazuba bw'u Rwanda
eh ni mu burengerazuba bw'u Rwanda eh rero kuri biriya kuri bira byo buvuze za gakondo yo mbiranije nyine gutya mbona ko baravura harimo ababa bavura ariko nanone bitewe n'aho isi igeze harimo n'abantu babishakira imibereho
ndakumva komeza
usanga hari n'abantu babishakira nk'imibereho ugasanga wenda nk'umuntu aravuga ati twebwe tuvura indwara zose ugasanga wenda abafite nk'umuti akavuga ngo umuti ngo uvura indwara 20 ngo ukumva nyine barimo baravuga ko hari indwara nyinshi noneho kandi nanone uriya muti wa Kinyarwanda wenda sehemi nko nabivuga ko ari nk'uwa Kinyarwanda kubera ko ari uwa kera kuko na kera Abanyarwanda barivuraga n'abazungu bataraza ngo bashyireho bazane biriya by'ibinini ugasanga rero wenda nta n'igipimo baba bafite nta gipimo wenda kiba gifatika ngo uvuge ngo wenda wanywa nk'umuti ungana gute kuko uriya muti ushobora kuba watera umuntu umwijima cyangwa se n'izindi ndwara tuzi ko umwijima iyo ubonye ibintu birenze bishobora kuwangiriza ubwo nkavuga nti wenda bajya bakoresha uburyo kigenda abamandi kuba bakavuga bati wenda uno muti umuntu niyo barimo awukoresha agomba kunywa ungana gutya bakabigaragaza naho kuri aho gacupa wenda niba ari umuntu mukuru bakavuga bati aranywa ungana gutya noneho gutyo bigakomeza
sibomba urakoze
sawa namwe murakoze
gafaranga we
yego ndabitabye
sibomba na Japhet yazamuye akantu k'igipimo reka nanjye nongere hagakeregeshwa kanjye ubuziranenge bw'imiti gakondo mu bigenza gute hari uburyo bwo bw'igipimo nyine kugira igipimo cy'umuti n'ubuziranenge bwawo
nanjye reka mubaza akabazo iyo urya imiteja ubuziranenge bw'imiteja urya urabuzi mumbare n'uwo nawe
wazimuze
amakarekora iyo urya imiteja urya ubuziranenge bwayo uri kurya mubyukuri abakurambere bacu bakoreshaga imiti gakondo birumvikana ko hari bamwe yangirije ariko bakagenda babikosora kuva mu mwaka w'igihumbi n'ijana mu gihe cya Gihanga bagenda babikosora bakavuga bati uyu muntu nibura kugira ngo bimugwe neza ashobora kunywa wenda ikiyiko kimwe hari ibiyiko ntibyabagaho umuntu ashobora kunywa indoshyi imwe akanywa n'utuntu runaka uyu muti wenda ufite ubukana bwinshi ushobora kuvangwa n'amata amata agabanya ubukana bw'imiti birumvikana rero uyu muti se ushobora kuvangwa n'umutobe ni imiti ikarishye cyane kwangiza igifu bari bafite uburyo bagenda bayigabanya kandi babyigishije n'abana babo uko bisanzwe mu by'ukuri rero gahunda abavuzi gakondo bagenderaho ni porogaramu imaze imyaka igihumbi ya Gihanga wakoze kandi wavumbuye ubuvuzi gakondo akabwamaze rero kugenda uretse ko muri iki gihe cy'iterambere kubera ko abantu bagenda niba koko duhumbuye na kaminuza bahora twereka n'ubundi ibindi twakongeraho kugira ngo twe kwangiza abantu kuko imiti myinshi yangiza umubiri natwe turayizi niyo mpamvu hari imiti hari ibimera dufite dukoresha bitagira ingaruka nk'uko mubibwiye wenda imiteja uko mukwiza imishogoro urabona ko umushogoro niyo mwiza neza ni umwe mu miti ivura indwara nyinshi umushogoro ari kandi tuzanzwe tunawuze muri rusange iyo hari imiti tuhuza n'ibyo turya iyo ntabwo dukenera ubundi buziranenge ariko hari n'indi miti ishobora kwangiza ubuzima tuvuga nk'igikakarubamba kuko gisharira cyane iyo miti isharira hari amategeko dufite tugenderaho dukoresha kugira ngo dutangize ubuzima
ariko rero
ngo umuntu akaza avuga ngo avura indwara zose icyo ni cyo kimenyetso gikwiye kukwereka ko umuntu azakira niba umuntu avuga ngo avura indwara zose nawe uzaba uri kumubwira uti nta kindi kuko indwara zose ntiwazishobora ubundi muri minisiteri y'ubuzima bari baraduhaye amabwiriza ko niba dutanga ikarita twiha umuvuzi gakondo niba agomba kuvuga
Niko kiriya kigo kiterambere gikora ubushakashatsi mu iterambere n'inganda n'imba nibuka neza wigeze kugikomozaho ntabwo gifite laboratoire mbese ahantu bashobora gupima nimba kureba ubuziranenge bw'imiti gakondo
gifite icyo kigo barashoboye ariko igihe cyose twagerageje twajyana imiti turi nk'abantu ijana bakavuga batumva iyi miti kubera ko kipime ijana byatwaye imyaka n'imyandiko nyuma rero ugasanga kuvura igifu kavura ubuzima n'urugero kavura ikintu hajyana iyo miti na mugenzi wawe akajyana n'undi abantu ibihumbi bine tukajyana iyo miti tukumva ko nabo dushobora kubakorera umutwaro bakora imyaka amagana niyo mpamvu rero nawe wavuga ngo ni imiti twanabikora ariko bisaba abakozi bisaba ingengo y'imari itubutse bisaba n'ikindi gihe muri rusange rero ibyo barabishoboye ariko babikora pardon ariko nta bushobozi bafite bwo kubikora ku buryo batuma imiti yose y'ubuvuzi gakondo yo mu rwanda ntabwo byashoboka icyo baratuduhakanije muri 2011-2012 baduhakaniye ko kidashoboka kereka niyo hari umwe bimaze gushoboka ariko nzi neza ko bitashoboka kubera ko
noneho rero ibingibi biragusha ku kindi kibazo ni ukuvuga yuko abavuzi gakondo mudashobora kuvura mbese imiti yanyu ntabwo ishobora kugurishwa hanze y'igihugu kubera ko ndibwira yuko igihugu runaka cyajya kugura imiti gakondo ari uko cyizeye ubuziranenge si cyo bivuga ubwo bwo se
ndabyumva ariko noneho hari abantu bamwe uretse ko bitashobotse bitewe n'uko itegeko ryemewe ubuvuzi gakondo ritaryakabayeho bari baturutse mu misiri bifuzaga kugura amababi y'inturusu bakifuza kugura amababi ya sipure bakifuza kugura urwinshi kugira ngo hatura
umuntu ndaruzi
kugura ku rwego rwo hejuru mu rwinshi bakajyana ibimera uko byakabaye bakajyana amabimera uko yakabaye
tubibuze ko muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira ku buvuzi gakondo mu Rwanda umutumirwa ni Gafaranga Daniel ni umuvuzi gakondo w'inararibonye niko se Gafaranga we ubwo ngubwo guhinga ibyo byose umaze kuvuga bisaba ubutaka ubutaka abavuzi gakondo mwese mwabubona muhingamo imiti gakondo
murakoze cyane mu by'ukuri handi cyokora hari aho mwihera sinzi niba naboherereza na ifoto ndi muri artemisia ni ikimera gikomeye ndetse muri magarasaye bari bavumbuye ko kivura na covid ariko mu rwanda minisiteri y'ubuzima yacyo dukwirakwijemo nko mu bihumbi 2045 bihingwa ahantu hose kuko birwanya imibu icyo kimera rero niyo gihinze kuko kivura indwara nyinshi yewe cyongerera abasirikare b'umubiri niho wanjye rero ndagihinga hari n'ibindi bimera muri rusange bihinga bivura mu by'ukuri rero gahunda twari dufite mbere ya covid twifuzaga ko mu turere tune two mu rwanda buri karere twashakamo isambu yo guhingamo imiti yewe ndagihingira no mu turere tumwe ndetse bakaduha amasambu kagisagara abantu baraduhaye isambu akarere ka gisagara hari uturere nka dutanu baraduha amasambu yo kugira ngo duhingemo igiti gishobora kuvura noneho niba turi mu ntara y'amajyaruguru tugahingamo imiti yakora mu mujyi wa mu karere k'amajyaruguru niba turi mu nce zo mu bugesera mu burasirazuba tugahinga n'imiti ishobokana n'izuba kandi ishobora kuvura muri rusange hari gahunda nk'iyo yo kuzatera imiti hamwe koperative y'abavuzi gakondo ikishyura hamwe ikabitera hamwe iyo gahunda nubwo twayicumbitse ariko ndatekereza ko bagenzi banjye bazayicungura ku buryo bari batora imiti myinshi kandi icyo gihe n'amasoko yo hanze aza kuboneka
yee nuko noneho rero duhamagare Pierre Petero we
Hello
urahora komeye
yego yego ndakomeye
uherereye hehe
merere hano nyine mu Rwanda ukadesa ngo ruzira
yego
nabazaga
yego
none kuki imiti ya gakondo usanga idaze agaciro cyane mu gihugu kandi tuzi ko ifite akamaro ku bantu benshi
ye reka mutumirwa ahita akubwira urakoze
kandi nyine ugasanga n'ubundi twese abaturage turabikoresha ku bwinshi urebye ariko nyine ugasanga no muri leta nta gaciro bayiha ikibazo cyabagiherereye
gusi none se kuvuga leta gafaraga ko ari umuntu wibereye aho ngaho ko atavugira leta sinzi uburenganzira bwe nawe ashobora kuba bifite igitekerezo reka tumuhe ijambo urakoze
yego murakoze
ye nuko gafaranga we uyu muhungu wamwumvise
namwumvise ariko kurababaza ngo ngiye gukoresha amagambo nasanzwe nkoresha wenda y'ubukoroni mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na gatanu hatanzwe itegeko ko imiti yose imiti ya gakondo yose iciwe mu Rwanda itegeko ryaratanzwe rero ubuhungiro rwanda butangira gucika kuva mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na gatanu
ni n'abakoroni babikoze n'abakoroni bashyizeho iryo teka
n'abakoroni babikoze baciye iyo miti ku buryo umuntu wese agomba kwivuza akoresheje iyo kizungu ubwo imiti itangira kugenda ucika buhoro buhoro muri bibiri na mirongo irindwi nibwo abanyarwanda bageze aho batangira hariya muri kaminuza y'i Butare batangiye gushaho muri kaminuza batangira gushaho uburyo bwo gusuzuma imiti batangira kuyamamaza batangira mbese abashyira hamwe batangira kubisangira buhoro buhoro uretse ko jenoside yakorewe abatutsi yateye yaje bitari byarangira neza ariko noneho nyuma yaho nibwo byongeye kuganduka ariko impamvu yose yakoze yaturutse ku bukoroni niyo mpamvu n'abandi n'abajya ku buyobozi bose usanga batabwitayeho ariko usibye hano mu Rwanda ariko hari ibihugu byo muri Afurika bimwe byakomeye ku muco w'ubuvuzi bwabo n'ubu gikomeye ariko natwe ndatekereza ko muri iyi minsi natwe tuzakomera reko tugaye gutinda aho basigaye guhera yakoze
ubuze kaminuza mu myaka ya za mirongo irindwi nibuka yuko nkiri umwana kuko iwacu ndi hariya i Butare hari ikigo cyitwaga Purfa Metra yego Centre Universitaire de Recherche sur la Médecine Traditionnelle et la Pharmacopée Traditionnelle niko byavugaga mu gifaransa mbese byari ikigo cy'ubushakashatsi ku buvuzi gakondo n'imiti gakondo sinzi nimba kigikora ariko rero koko n'abahanga bize bya kizungu bari barabihagurukiye nibyo nubwo ye hanyuma ubwo tugarutse nanone kuri erigamye ni ikibazo gihora kigaruka cy'igipimo n'ubuziranenge kugira ngo dushamikireho turebe ukuntu mwuzuzanya n'ubuganga bwa kizungu nk'ubu ngubu we gafaranga ushobora guha nabyita transfert se mu gifaransa mbese ugaha umurwayi uruhushya rwo kujya kwivuza mu kizungu noneho abaganga ba kizungu bakabyemera ko nawe wari waratangiye kumuvura mbese bakamwakira
yego byashoboka ko bashobora kumubona bati uravuze amavuzi gakondo abaganga bamwe bashobora kuvuga bati kuki wari wayobye kuki watinzeyo byagenze gute bakamutonga hari n'abandi baganga bashobora kubyemera muri rusange igisubizo ni yego na oya
aha yego ndacyumvise noneho rereka nsubire inyuma nanone gatoya hari abaganga bo mu kizungu nyine ubuganga bwa kizungu bo bashobora kukoherereza abarwayi
birakoreka cyane birakorwa cyane uretse ko nabo bakora mu mabanga ariko aravuga ati wowe genda ndibuka hari umuganga umwe yaretse kuganira ushinzwe
abaganga cyangwa ngo bamarire ntabwo ndiko umuhanga nyine nabo ubwo turakorana cyane ariko noneho agezaho abasuzumunjurwa yabize nyine bakamuha imiti agakomeza akarwara noneho umuganga ukavuga ati ufite ikibazo cya mibe ndagusuzumye ujye ku muganga runaka aguha imiti ya gakondo nurangiza kuyinywa uzaga akagusuzuma wa muntu akagenda yarangiza kwisuzumisha kwa muganga akagenda kanywa imiti ya gakondo yarangiza kuyinywa agashyira kwa umuntu akamusuzuma wa muganga agasanga yarakize umuganga yatanga ubuhamya atuma njyewe nshigikiye imiti yanyu njyewe nizi ibyo gusuzuma indwara nohereza abantu wari uretse ko mbikora ku giti cyanjye hagize uyumva barwanya atari ko ngenewe imiti yanyu mu buryo bugaragara hari abaganga nabo babatwoherereza ariko bakabikora mu ibanga.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Murisanga ikiganiro cyanyu cya buri munsi. Uyu munsi rero turaganira na Gafaranga Daniel, umuvuzi gakondo, ni ku buvuzi gakondo mu Rwanda. Kuri telefone dufite na Yubu Bonaventure. Na Yubu we.
Ndabwe.
Urahura komeye.
Ndashima ndakomeye kabisa.
Uherereye hehe?
Uyu mwanya tuvugana mpereye mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi mu ntara ya Makamba.
Yee, igitekerezo cyangwa ikibazo?
Yewe mfite ikibazo kuba abavuzi gakondo n'amakenga mbifite ko. Njye nashaka kubabaza.
Yego.
Numvise yuko hariho ukuntu babyiga bakateba bakagera ku musozo wabyo. None abavuzi gakondo mu mamo yabo bofata ko ijya miti baba ariko bakoresha ariyo novuga ati ni ibiza gukora mu buvuzi novuga kizungu bijyanye by'uko bavuza bakoresha inyagara abo ngaho abavuzi gakondo bahita babikoresha.
Urakoze cyane Bonaventure.
Yego nawe murakoze.
Yee, Gafaranga we wamusubiza iki?
Hala mabuka bila na mwere kwa mwuzi hali mabuka bila na mwuzi sa niwari inyagara niwari ni mwunga mwumbi chiru ni wari sa wana neza
inyagara na aje na mwuzi charichu
mwuzi ya mwuzi ya mwuzi kwa ucho kiozo kabisi ya mwuzi chukupa neza
Bonaventure sinzi ni batuchi mufite kuri telefon
ndi kumurongo ndi kanda wumba
ye nuko soba nura amagambo y'ikirundi ukirageze kumvisha umutumirwa neza.
Yego, yego cyane. No kuvuga abo bavuzi gakondo turatunze kubyumva akenshi barakoresha amajyambo cyangwa ibintu bavuza kugira ngo icyo no kwita nk'imbaraga cyangwa inkomezi zabo ziboneke.
Ah, urashaka kuvuga nka biriya twakwita ngo by'ubupfumu by'ubumaji bamwe bakomojeho hano.
Yego, yego.
Aha. Bariya ngo buzure umwuka hanyuma bakakoresha izo mbaraga zabo.
Reka nsubize uvanwe wayo mu gihugu cy'u Burundi. Hano mu Rwanda ntabwo mu Rwanda ntabwo Minisiteri y'Ubuzima ishyigikiye ubuvuzi bukoreshwa imyuka bukoreshwa izindi mbaraga yewe nubwo byaba bitangaza bikorewe Rwanda na Kigito biriya ntabwo biri mu buvuzi gakondo mu Rwanda ntabwo Minisiteri y'Ubuzima ishyigikiye. Icyo Minisiteri y'Ubuzima ishyigikiye ni ubuvuzi bukoresha ibimera. Birumvikana ko hari ubundi buvuzi buhari ariko ubwo ibimera nibwo tuvuga. Niba hari abantu koko hari abantu bakoresha ibintu nk'ibyo hano iwacu mu Rwanda barahari ariko abo ntabwo bari ku murongo wacu. No kwimbaza kwaba ari ukunshagararira ntabwo ugira ngo ntashobora kubivuga ahubwo ubundi hazaza bibaza leta dore abantu bakora bene ibyo mwabafashe kuko mu buryo bwabo ariko ntabwo bari bazivuga cyangwa se bavuze gakondo bigeze muri rusange wenda kubasha icyo kibazo mu Rwanda kibaza abashinzwe rubanda mu rwego rw'ubuyobozi.
Ndahamya ko mu Burundi nabo batabyemera nka Minisiteri y'Ubuzima yaho ifite ishami rishinzwe kureba iby'ubuvuzi kama niko babyita. Ntabwo ndahamya rero nabo ko batemera ibyo ngibyo by'imyuka ibyo byamaji. Nuko dukomeze turi kumwe na Twagira Yezu Marcel. Twagira Yezu we.
Karame karame.
Urahura komeye.
Muraho neza.
igitekerezo cyangwa ikibazo banza ari kubwira umutumirwa wuri
mperereye hano ikibagabaga mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Ikibazo ndabanza kumubaza ku ikubitiro yavuze yuko hari huriro mwamutumiye ku gitici ariko kubera ko yigeze kuba perezida wa ririya huriro ni ngombwa kugira ibyo tumubaza bijyanye n'ubuvuzi gakondo ku buryo bwimbitse kubera ko abimaze muri gihe kirekire kuko umuntu urengeje imyaka 30 mu kintu aba ari inararibonye.
Yego.
Ni muri urwo rwego nshaka kumubaza bo nk'abantu bafite urugaga bahuriyemo iyo bumvise ko hari abantu hirya bitinda uwo mwuga bakabicira izina bakora iki? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri hanze aha ngaha nk'uko mugenzi wanjye wigeze kuyibaza mbere uri Kayonza yabivuze ubu ngubu nta bindi bintu bikiba ku mbuga nkoranyambaga kandi ibi byose byitirirwa ubuvuzi gakondo kuko atari ubuvuzi bwa kizungu. Ubu ngubu hari imiti ya 7S, hari imiti ya C24/7 ikoze mu buryo bw'ibinini yitwa inyunganire mirire kandi ikaba ari imiti bivugwa ko ari ya gakondo kubera yuko ari imiti itari ya kizungu tutajya kugura muri farumasi icuruzwa n'aba bantu. Mu by'ukuri ugasanga umutumye uragenda bagusuzumye agusuzuma bati kugira ngo ukire urishyura 100,000 mu mafaranga y'u Rwanda, urishyura 50,000, urishyura 200,000 se dufite n'ikigo zirumuze hano mu Rwanda twemera cyane tukagira Ijabo Life Center n'ibindi byinshi nta narondora ariko abo bose wareba yigeze gukomeza ku by'amakarita ugasanga amakarita barayafite ariko ibyo baguhaye ntibigire icyo bikumarira kandi ugasanga imiti yabo irafunze ku buryo bwa orijinali. Aho rero twebwe abantu kubera ko nta kantite cyangwa ubuziranenge nk'uko ugiye kugura ibintu leta yemera hari ukuntu hari imibare iri kuri kode uhita ureba ukabona n'ubuziranenge bwacu. None mwebwe murateganya iki nkawe uri umuvuzi ubona nakahe gashya innovation niye nakahe gashya ufite nibura kuvuga ngo nifuza gukora ibindi mudategereje leta kuko ni ukuvuga ngo iyo abantu bishe ibyo bakora mwese ntabavuzi gakondo tubashyira mu gatebo kamwe kuko hanze hano hari n'abajya kuri radiyo bati twebwe niba baranakuroze turanakurogora akajya kuri radiyo akavuga hano hari radiyo yitwa Fine FM nta bindi biganiro bicaho nibya wararwaye warazinzwe ngo nabo bitwa abavuzi gakondo.
Ariko se
bitwa abavuzi gakondo ntabwo nzi innovation mufite muri mu imbere kugira ngo imiti yanyu nayo umuntu ayigereho ayigura azi ko aguze imiti yujuje ubuziranenge bana kutubwira ngo mbe kurya imiteja imiteja tuzi kwiribwa ariko nta n'uwo yishe ariko umuti wunyoye nawe urakwica wikubaza inovasiyo mugereranye n'ibijumba ngo imiteja ngo karoti oya umuti wunyoye nawe urakwica kandi n'imiteja iriye nawe uratumba bikaba ngombwa kujya kwa muganga. Murakoze.
Twagira Yezu na urakoze. Ariko rero ukiri kuri telefone utaragenda hari ntabwo uzi niba hari iteka rya minisitiri w'ubuzima ribuza bene ibyo bintu ni ukuvuga mbese
byarasohotse. Nibyo nakubwiye ko nabo babikora babeshya nabo bafite ibyo byangombwa bibemerera gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Urugero njye ngenda rwa kuko byabaye kuri mugenzi wanjye ari njye hari umuntu uvurira hano Kimironko witwa Rukanga arangira ngo iryo zina nawe arariye aricara akihandagaza umuti wagura 50,000 akajya kuri radiyo ngo ni promosiyo ngo ni bitanu turi kumwe kandi imiti ivura nta promosiyo yakabaye ibaho kuko umuti ntabwo ari ibijumba cyangwa se ibishyimbo. None niba ugiye kuri mikoro ugahabura 11,000,000 z'abanyarwanda ukavuga ngo umuti ugura ya najya wa muti twagezeyo kuko n'uwari umuti urangiye tugezeyo bati nishyura 5 barabishyura nyuma arangije ati rero buriya uyu muti wenda kugira ngo akire neza muranti 100 tubona tugiye muri negosiyasiyo uribaza uranegosiya n'umuntu ku muti kwa muganga baranegosiya koko ubugaye tubona ko ikarita arayifite ariko kubera ko ikarita ayifite nta hantu wajya kumurega uyu mugabo mwari kumutumira muri kumwe n'umuntu ukora muri ribu tukajya tubabaza aho twahita tubariza ibibazo nk'ibi ngibi by'abateka mutwe bashushanya abantu baza no kubeshya abantu.
Ye twagire Yezu urakoze.
Yego namwe murakoze
gafaranga we izina ryanyu ry'abavuzi gakondo umwuga wanyu ihuriro ryanyu ati mukora iki kugira ngo murwanye bene abo bantu babaharabika
ariko nuko nazivuga ngo itangira kurya ababi bateranya beza kugira ngo uwo mugabo abaga muri aturaturanye yewe narahakora igihe kirekire kandi namubwiye ko maze imyaka isaga 30 ndi umuvuzi kugira ngo wende abene anje ntunze agatoto ati wakoze ibi wavuze ibi kandi navugiye ku maradiyo menshi ariko ntabwo nigeze njya kuba uvura abantu ngwino ngo ukorere ibi n'ibi 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 ariya makosa rero akorwa n'abavuzi gakondo ubundi ushaka umuvuzi gakondo mutukunze bizakosoreka vuba vuba cyane biriya bizakosoreka bariya batanga ibiganiro ku maradiyo bariya bavuga ibiki ni neza ko hari gahunda yo kuzajya gukosora kandi mu Rwanda ho burundu biriya biko umuntu kuvuga ngo nshoboye ibi nshoboye gukora ibi ni byo bintu by'abantu noneho umuntu akabigira ubucuruzi akabishakamo amafaranga ibyo mugabo yavuze byo ni iby'ukuri ariko niyo kuvuga ngo bagomba kuntumira bari kubona ari ivu igihe cyose itangazamakuru ibaho nawe avuga ibintu ashyira mu gaciro abavuzi gakondo niba hari ukora amakosa azabikurikiranwa ku giti cye kandi birumvikana ko ashobora kubigisha inzego z'ubuyobozi kubera ko nazo birumvikana nta ngingo zifitemo ziramufunga ariko hari uburyo bwateguwe bwo kuzabikosora nubwo ari ku rwego rwo hejuru mu by'ubuvuzi ariko nacyo hari inama ngenda ntanga ngenda mpamagara abantu ariko ibyerekeye bariya abantu ibyo bakora natwe turabirwanya natwe turabyanga kuko iyo tutabyanga natwe tuba tubikora mu by'ukuri ni ikibazo gihari kandi kizakemuka mu minsi iri imbere
ariko rero na leta hari abantu ijya ita muri yombi b'abatekamutwe hari amakuru njya numva nk'umuntu ngo yazize ubutekamutwe ngo yiyita umuvuzi gakondo nabyo bibaho radiyo Ijwi rya Amerika noneho duhamagare Harerimana Desire Harerimana we vuga cyane uherereye he Harerima
ngaha mu Burundi Marangara ego Burundi
Marangara ni muye ntara ubwo
ntara ya Ngozi
nuko igitekerezo cyangwa ikibazo
jyewe n'igitekerezo ubwo nashaka guterera kubera icyaha ubwo buvuzi burakenewe nashaka ntande nk'uko twebwe turi nk'urwaruka tuba dushaka nko kuronderwa ubushakashatsi tutabura ahantu tubukorera rero saba yuko uko ari nk'akantu umuntu yarose yuko yataragashikiriza hanyuma abategetsi nabo bashata arabona uko nyine umuntu w'urwaruka ategerezwa kuba ese ntibasebata barabona nk'umuntu yivumburiye nk'ubushakashatsi batabamutinyiza ahubwo ibisa ni uko bamushyize imbere
yego
agashaka ahubwo ubushakashatsi bwiwe bukata imbere
yee Harerima urakoze
namwe murakoze turabakunda ngawe Marangara
yee nuko radiyo Ijwi rya Amerika
mu Nyambo
yego
hano ngahe mu Nyambo turabashimiye murakoze
yee nawe urakoze cyane
mutsikira abavandimwe kubera abandi umunyeshuri tuzajya turavugana
yee nuko gafaranga we mu magambo make rero twanzura turagenda tugusha ku musozo w'iki kiganiro mu magambo make ya twanzura ubuvuzi gakondo mu Rwanda ubona buhabwa agaciro
mu by'ukuri kuva mu 2011 ubuvuzi gakondo mu Rwanda buhabwa agaciro kandi bwitabirwa n'abantu benshi yewe n'abayobozi bakuru babuha agaciro cyane kubera ko usanga ni abantu bashobora kwivuza bakivuza no hanze ariko kubona umuntu ushobora kwivuza hanze aza kwivuza kwa gafaranga urikumva kamugurisha inyabarasanya akarekaho kimwe mu bisuzugurika kandi ntabihishe akabikora ku mugaragaro muri rusange abayobozi bose zanje ikosa ririmo ni iri abadushinje yabavuze gakondo bajya ku maradiyo bakavuga ibintu badashoboye kandi bagahambiriza abantu none abantu bose bakumva ko umuntu atiye wa mbere mu kuvura bose bakajyayo iryo kosa ryo turarifite ni twebwe twagira amakosa dukosora mu bavuzi gakondo ariko abayobozi b'igihugu n'abaturage bo mu gihugu baratwemera muri rusange urakoze
none se ubwo leta hari ubwo ihuriro ryanyu rijya riganira nayo musaba izindi mbaraga mbese nko mu bushobozi bw'amafaranga itegeko ryo warivuze ko ritegerejwe nk'amafaranga kwigisha mubona leta ibishyiramo imbaraga
mu by'ukuri iyo nta tegeko ugira nta n'ifaranga uhabwa nta n'ifaranga wasaba icyo twakoze ni ukwegera abafatanyabikorwa bakaduhugurira bakadufasha twifashisha abafatanyabikorwa naho muri leta iyo udafite itegeko ntacyo uba ufite muri rusange dutegereje ko itegeko rizabaho kuriya wenda n'inteko ishinga amategeko niba bumva radiyo igihinga wenda bari kumva n'iki kiganiro wenda bazajya mu madosiye yabo babika izo mpapuro bareba aho bigeze kuko tuzi ko biriyo kuva muri 2014 na gatanu byari biriyo na bugingo n'umubiriyo ubwo wenda iryo tegeko naryo rizasohoka ahasigaye noneho n'amafaranga dutangire kuyabaza kandi ashobora kuboneka kuko abantu benshi n'imiryango myinshi ishinzwe ubuvuzi gakondo habuze itegeko ngo ibintu byose bishoboke itegeko ntiriboneka byose bizashoboka murakoze
none se ihuriro ryanyu rikora ubuvugizi gute mu nteko ishinga amategeko ngo intumwa za rubanda zihutishe iryo tegeko
ubundi uko bikorwa kubera ko abakora mu nteko ishinga amategeko turaganira twemera nabo duhura nabo duhujwe n'imirimo dukora cyangwa se bo bakora turiganira nabo tukavugana nabo bikorerwa mu biganiro naho nta bundi buryo dukoresha bukorerwa mu biganiro iyo tuganira naho tubivugaho tuganira nabo
nuko muri iryo tegeko murakeka yuko hazajyamo no kugorora kunoza uko muzajya mwigisha abakiri bato
ahubwo ubundi ni hamwe kuko ubundi niba kuko twatugeze ku byabukuru ndengeje imyaka 60 hari bagenzi banjye b'abahanga mu kuvura bageje mu myaka 70 icyo dusaba twongera gusaba gushushanya ni uko abakiri bato batwegera kugira ngo tuzazapfa tukazabumenyi tukazabujyana kuzimu imana ihazabitubaza batwegere tubigishe kandi natwe twegere kubigisha n'igihe itegeko ritarasohoka kuko rishobora kuzasohoka bamwe bakica icyuho icyo tuvuga ni uko na mbere yaho ritarasohoka baza tukabigisha bagashaka izindi nzira n'ubundi buryo bazigamo abakiri bato bakabifata kuko kera umuntu abisigira ku mwana we akabisigira umuvandimwe we ariko kubera ko bitagishoboka ubu noneho ni ukubisigira ubishaka kuko hari umwana wanjye warigiye mu mashuri yabize ibindi iyo atabikeneye ni wowe tuzigishe n'abandi babikeneye no mu itegeko rero twatanze na byo birimo ko hagomba kuba n'amahugurwa duhura abakiri bato
Gafaranga Daniel umuvuzi gakondo ndagushimiye byimazeyo
murakoze cyane murakabyara murakagwira
nuko nshuti zacu rero namwe ndabashimiye rwose mbikuye ku mutima murakarama.